Hachimsafi.com.
Aro wewe Nada kota kifaru
Sessions on this beat, ladies and gentlemen.
Una muda na waza ni vimbe niringe Nikilinga na mlingia nani Mana kichwa ni kumeja mazonge Wazazi wangu wawapo duniani Laiti kama ningeweza kuomba wazazi wangu waludishwe Ningemrudisha mama na baba ili nami nideke Lakini noma huku mtani hao ndugu ndo anataka nizalilike Upendo hakuna, amani hakuna, nia yao mimi nichekwe Kweli yatima deki Yatima deki Yatima deki Anayopitia haya elezeki Kweli yatima deki Yatima deki Yatima deki Anayopitia haya elezeki
Kuwa yatima kazi Usinione nalia Nalia nimepoteza wazazi
I wish angekuwepo mama Angeniona mwana Jinsi ninavyopambana Angeniombea sana I wish angekuwepo baba Na hivi alivyonipenda sana
Na tena tulivyofanana Angeniombea sana
Laiti kama ningeweza kuomba wazazi wangu warudishwe Ningemrudisha mama na baba ili nami nideke
Lakini noma huku mtani hao ndugu ndo wanataka nizalilike Upendo hakuna, amani hakuna, nia yao mimi nichekwe
Kweli yatima deki Yatima deki Yatima deki Anayopitia hayaelezeki Kweli yatima deki Yatima deki Yatima deki Anayopitia